caminando. Acha Bahia.
Sacha.
Tunataka mambo, tuoneshe mambo. Mambo, 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 sijaona mambo. Tunataka mambo, tuoneshe mambo. Mambo, 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 sijaona.
Dada, want it to go, uo mondoko wo. Want it to go, uo mondoko wo. Dada, want it to go, uo mondoko wo. Want it to go, uo mondoko wo. Toba, aya, 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 aya. Toba, toba, toba. Apo, ai, ai. Ai, ai, nini, mama, wewe, twende.
Unantiazimu, 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 unantiazimu. Namshabilis, 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 namshabilis. Unantiazimu, 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 unantiazimu. Namshabilis, namshabilis, namshabilis.
Oya, shake, shake, vunja, vunja. Das, das, dunda, dunda. Dada ina matiki senye ashu na jipinda, pinda. Mashitani ya ni pepo punda. Ayago mabuzi ya mekwenda. Vista ilivya kubamia na vikata kata kama mbenda.
Oya,
unajua kucheza kumbe fundi.
Kumbe fundi.
Nifeza mgandisho kama gundi.
Kama gundi.
Napenda gabato gomfiwa makundi.
Kwa makundi.
Ya bato la kucheza siola ndondi.
Oya,
wadizani nimeferi lakini bado. Bado watoto wadogo kindaga temde wedo. Wedo nazidi kwa kanyagia maji ya kisado. Sado yona wapi mnazi umeangusha dodo. Embe dodo kwetu limefungwa dodo alafu na nikataza kukesha. Yamewekwa na mashindano kwa wale wanaojua kucheza. Hapo hapo ingia kati waonyeshe unajua kucheza. Changanya mapiano kiruku zisa ukucheza.
Kerebuka po tuoneshe majabu ya kodada. Kerebuka po mbaka njini tuwa dada.
Ashoka wewe, Abara MC,
Sauti ya Kita,
anikiwa Waikiki Entertainment, DJ Yaba Boy, unatari wewe, anakubali sana producer Sacha. Watoto ambaja la temeke kinondoni mbaka irala.